muganda wange umuliro gubadde munji muyaga gubadde munji endwadde zibadde nyingi abenganda nga bakulesewo buli omu nga akuvuddemu mukama yasigala wali wamu nawe niye yesu niye atuwa betutaka yesu Yesu, ano nyomu chala, wekwate Yesu, tokwa motsobe, Yesu asobola, 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 Yesu asobola, nange kolaba, Yesu anyambye nyo, yanzijayo mumuliro ogwali gwocha, niye, Yesu niye, atuwa betutaka Yesu niye. Ganye otite nyo zino ndwate sukari fresh sirimu tozitya kuba mukama ye wali okuwanguzisa mtalozo mukama kuyamba musonga zo oya kulwanira era kuwanguza is able God is able he gives our desires God is able Otaka musaiza mwekwate, otaka mukali mwekwate, otaka mwana Yesu mwekwate, obuzibu sente mwekwate, otaka kuzimba mwekwate, otaka kuvuga Yesu mwekwate. He's able, God is able, he gives our desires, God is able.